Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 90, Basic Dialogue, Dialogue for Fluency.
Unabeba nguo, wazipeleka wapi? Hizi nguo chafu, nazipeleka kwa Dobi. Dobi yupi? Yule aliye na duka kule ng'ambo. Unazo ngapi kwa jumla? Zote ni suruali tatu na makoti mawili. Atakutoza pesa ngapi? Kama shilingi mbili na thumni.
End of unit 90.